gakuru nk'uyu wacu usibe none usibe wesho ngejo bundi hazazurungano harima wo tuzi neza twareranywe barimo benshi tukumbuye twibuke ibyiza dusangiye na gisumbu muto mwareranywe mu ngobyi n'umugambi twubaha n'umurahage twimitse rungano jya mbere rungano sugira rungano nkwibuke mwizihize nkogeza nkuvuge cyane nk'amashuri torero urimo aho ukorera ndetse n'intambara aho hose ni iwabo w'urungano na n'uwacikwa ngateshuke cyangwa yirenga birahizwe yuko azibera uko adataramana n'urungano mwumva narwo ruri kwinshi n'abakambwe bimbi nyinshi utubando baba mu rungano uwatuya w'indirimbo n'urungano mu bikwerere niyo mbyino mu bihumuza niyo mvugo ntawutatira umutwe mwiza w'urungano n'umugambi twubaha n'umurahage twimitse rungano jya mbere rungano sugira rungano nkwibuke mwizihize nkogeza nkuvuge
mwijimu muri rumuri